chemuka. Ah, unyama, 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 unyama.
Mambo ni chemuka
unyama.
Kisimboga za leo
unyama.
Tunakula mpaka machweo
unyama.
Toza video
unyama.
Umesima mpaka vimeo
unyama.
Good girls wanapenda my bad boys. Bad boys. This time na kukatia na passport. Atoto 10 over 10 plus 10 wherever. Sio 10 kama 10 na spend wherever. Mina ungaga kwanziaga kamilion.
Unyama. 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 Unyama.
Simboga za leo.
Unyama.
Unakula mpaka machweo.
Unyama.
Toto za video.
Unyama.
Umesima mpaka vimeo.
Unyama.
Nataka kiunganishi katikati ya nyama. Nina gongo la mboto mpaka kijito nyama. Simba anacheza ila simba na kula nyama. Mla kala leo, mla jana kala nini ilo nyashi.
Unyama.
Hips, lips.
Unyama.
Like that, like this.
Unyama.
Izo touch, kiss.
Unyama.
Ndizi mbichi mpaka ndichi.
Unyama.
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 Unyama. Unyama. Unyama.
Mboga za leo
unyama.
Unakula mpaka machweo
unyama.
Toto za video
unyama.
Umesima mpaka vimeo
unyama.
Yani unyama, unyamwezini. Tadhani hakuna dhambi ya kuzini. Toto kapanga na hana kazi. Ni kuwapanga kama kazi. Siri ni show, nini waganga. Kama hana hela, tosa maganga. Kama mzuri, chukua namba. Kuna foleni, menajipanga. Hilo nyashi
unyama.
Hips, lips,
unyama.
Like that, like this,
unyama.
Is a touch, kiss,
unyama.
Ndizi mbichi mpaka ndichi,
unyama.
Unyama,
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 unyama, unyama, unyama, unyama, unyama, unyama.
Simboga za leo,
unyama.
Unakula mpaka machweo,
unyama.
Toto za video,
unyama.
Umesima mpaka vimeo,
unyama.
Mambo inachemuka
unyama.
Take five now, 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 five now.